haɗo e gari kon ɗo kettino habaru sukaɓe matorɗe studio kala goddanta on gueccire mon ko o habaru o Aissa Madda Dembondi Abdoulmouni foof mo Abdoul
jamni alaka Aissa habaruji ɗi e gaddanɗe sukaɓe ummatore wonɓe no kettinani en asawe o
nder habaruji ɗi hande ni min jaaha e wuro maraɗe min gi'a noyno woni ɗum tokkira laabi kisnoji himɓe ñaw coronavirus dow kotol jande ko ɗum waɗi altine 4 lewru janvier ko witti nder yewtere pindinol meɗen min gaddanayi on dimma ko ardiɗo fedde sukaɓe ummatore hokki nder cuɓakiji bittiɗi ɗi en hano wakkati mumen kaddaranayi on fijoji men ko coñinol ɓalli banniraw hannoon no gimi ni ɗum so'ike jannde altine 4 lewru janvier ko duuɓi ujunaaɗi ɗiɗi e malla so'e maggo o kasen semmeraaɓu ñaw coronavirus so'oyke sanne jooni
noon jaati waɗi Aissa amma gan nduru widdidde ko watte himɓe kisa ñaw coronavirus e raaɓu mum waddi ko ardiiɓe sarusi cellal himɓe leydi Niger ɗo andenni gattidaade yahde he ardiiɓe janngirɗe lokkolɗe enɗen kam fuu e janngooɓe nder janngirɗe ɗe enɗen ko watta ɓe ɗo tani ke laabi kisinol raaɓu ñaw coronavirus cinngaaɗi ɗi Aissa Bandi e Mouhamed Mamman ton maraɗi o juuro wakke lycée Dambaskore se kettinoɗen ko siriyani en ko firta e ɗengal fulfulde
lycée Dambaskore mo maradi wodna ko watta sukaɓe janngoɓe l'école ujunaji taton ɓeydu konnan fuu hannde nde no tirsina e dow wattude hono cumɗen enɗan nani ko hoorejo janngirde enɗan gagara Abdoul Nasseru haali dow majjum
nous avons demandé aux élèves
min ƴami e sukaɓe janngoɓe ɓe nde no ngara garta sumre min cattinan dow majjum du sanne
très rigoureux
kamɓe l'écoliɓe laatiɓe yardeke dow fi on enɗan no kenno gattade koɗon cumɗe mumen gam batte naddele l'école on enɗan yerno Abdou Idé Abdoul Karim janngol e nder lycée on
je porte mi wattam sumre gam reenude kam e ñaw coronavirus o se a wattay sumre accatake naata
ba ko tawaɗa hannden tawtaɓe ñaw coronavirus ɓe enɗan wontanno ɓeydono e nder leydi enɗan laabi ndenoji himɓe ñawgu enɗan ko heewi fuu himɓe ngalan tokkitiɗ nder région enɗan mo maradi hooreɓe e dow fii cellal no wannodagal yahde e himɓe wuro taykito ɓe gattadu konnan ni cumɗe maɓɓe ɗe ɓe tokkadu laabi ndenoji e kisinoji ñawgu enɗan
Aissa noon du fa hannden dow laabi hisinde himɓe ñaw coronavirus e raaɓu mum waddi ko hawrine sawara ministriɓe gomnati leydi Niger wi'i ko baruji e kirirɗe fuu maɓɓe
non noon bannirawo ammanni laabi ɗi ko ɗum hooƴi memi golle sukaɓe ummatore sanne min kettino koɓe kalani bannimen ko ɗum firti ɗengal fulfulde
emin gaɗa sukaɓe ujunaji ummatore joɗiɓe leyɗe yasin laatiɓe no garanno juula julɗe ɗe hakkude muɗum e koreji muɗum en hitande hikka nde enɗan ɗum heɓoraki noon enɗa komi e dem jiya kana leydi Togo dey wonana e jonde ɗo enɗan ñemey wodna andal dow fi ñibdiji
min ɓillake sanne nokkuje to yahte welte baruji e restaurant en fuu maɓɓama min keɓay waɗirde julɗe amin no haniri e laawal ngal
noonni fa hannen neɗɗo togo goɗɗo du konɗan nani moƴƴintana cuuɗi o wita kenani Jérôme Sodji o wi ɓe keɓi caɗale e julɗe ɗe enɗan gam baruji ɗi e nokkuji kewɗe fuu maɓɓama
ona fermé les
baruji fuu maɓɓama ndaɗa wurane wela sanne foti mburtoɗa jara ko selbi ko fewnata ɓanduma seɗɗa garta wuro
duuɓi ɗuinaɗiɗe noga e goho hitani hikka nde kaddi sukaɓɓe enɗan fuu gonano elani ñawgu enɗan tawe hanti heɓa kerɗi enɗan maɓɓite himɓe belto
ɗo e nder gallure ñamay dane maayo gueƴƴire wittine ndiyam muɗum bonnini sanne
Aissa ɗum waɗani ba lebbi tati koɓe garti nder nokkuje maɓɓe ɗeenda amma hannde woɓɓe maɓɓe tila seyto eggi jehe jooɗoy nokkure goɗon fa diyele ɗeenɗan coƴƴoro gaɗa amma woɓɓe ɗu fa hannden ko min gi'i no tittinkinade e durwididde diyele ɗe ennda kettinoɗen ko Aminata Boubacara waddi ko firta e ɗengal fulfulde
jon kay natol ndiyam leydi guine waddi bononda gaɗa ndiyam yaha yiyata hiru neɗɗo zermaganday noon heese heese ndiyan ɗan no hiɗi natude nder ɓaade makko wondira e makko no ballamo gan ndiyan ɗan iɓe ɓotta taasiri lopal boɗal iɓe gatta nder sakuji gam ɓe taɓɓo ndiyan ɗam
min ɗanta ko nder jemma min mbalan miɗen domi to ndiyan ɗam fusu gam hettuɓe amin ɓeeto kay fuu eggi kegal lasar o min keɓi waddanede taasiri ndi
abaresa
Salisu Musa taliya awatirɗi kan o woodi nder ɓangere lamorde ɗuuɗal yo aawi fuu boni
miɗen godi salatiji joniɗi sonnede ko ndiyan ɗan wari naatude ɗum nda to kollirton to salati wonnoɗon nden ko ndiyan wari yooliɗi to jiiton ɗon min mbaalu miɗen korsa ndiyam ɗam koɗan fusi kadendan ɗan naati subaka on do miɗen hen e moƴƴinon
ko waddi saɗarma o taasiri heewuni nder maayo leydi Niger no he diggiyol neɓugol no golla ko hannden wawta faddi ndiyan ɗan naatana himɓe
jon kuma sai men nata der yotere pindino to men pay halde do cubakiji gadaade do ko rarta tewteru konsegal ko min region dibta ko hora ko ledi sukabe umma tore kan en manati der sigila on en sanne
aisa der biroji woteji di enden ni wobbe mabbe gadaama ardibe biro woteji enden wobbe du gadaama delegue e ko nandi titta aliyo umaru ardido fedde ledi mawne hawjina filla hukkude sawara sukabe umma tore ni fantini do majjum ko sabi sukabe umma tore de enden tawa der sigila o enden sanne sai kettino den ko firta e dangal fulfulde
le bila dima ko heba dum wodi sanne an ko darta tubaki conseiller be député be ko horejo leedi don sukabe ummatore tewtobe wo way hebede le majjum denne hunde ko wodi non dum du wana ko haydini gomnom se hana tewtude nata der politique ko min jinno dum ni non wadi tubaki kin ko elete woni wadira le jam e sew
passe dans un climat apaisé
noy lamu leedi di endan waawi latrawade yaade yeso noni
el sera
dum wadan ni non gam sukabe ummatore no godi sembe e hakkilande gadol wana ko haydini gonnon nimbe jewani no ummatore duudiri handenni mi hakkin kini du der hawju leedi duubi joy garoji di no woda dey ko min jamtani na yebe be der golle den to torre amma ummatore den ekkito gada mabbe e hollude ko jali lemul
e demontrer de quoi vous êtes capable
noy ko heba joga jungo dum endan waawi renirede
be écoutez
yaade e tindinoje e faamude laamu hunde jokkondirol non no haani ummatore ekkito jokkondirol laamu ndeni hande der leede europe e amerique jokkondirol laamu yottinide to den yotti hande do minen duumi de mbaawi wadde dum ne den ne ko mi elata e heboobe saa awjaade leedi ndi duubi joyi garoji di kawjorono wodiri
pour les 5 ans à venir
jor ko ba semen nata der fijo cionnol balli
aisa har ko darata latol bal leede tuba ko be badu ni ko nyaw coronavirus e ra mun no e hore mun latol bal gol enden du ni no e hore mun dum fa handen ni mercato golle mun no yarte yeso der jeddije garoje latobe bal dubbe du ni fa handen de en dari wakkati mo be kebana gam be lata der pelle mabbe de enden ni timmi misali ir Sergio Ramos Messi na David Alaba o du ni mo naral fu no hebaki chaka mo he fedde makko de o ni mo lata de en hano fedde Bayern Munich PSG Manchester City e Juventus no tafa hebude latowo bal o elda amma Real Madrid du kanni hakkillo latowo bal o buri dekade
do men kantane o habaruji am ko ska mator metti ketnaake on kettinima don kedi hettinaago habaruji o nya on dola RTL tati didji majju sege ciirago de on kiyari